Abamu kubatuuze mu kitundu kya Kawala Zone 2 bakukulumidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinnema olw'okumenya amayumba gaabwe wadde nga wakyaliwo omusango oguli mu kkooti oguwakanya okumenyebwa kw'amayumba gaabwe. Olwaleero ekitongole kinnema kizzeemu okukola ebikwekweta mu Lubigye okusengula abantu abeesenza mu lutobazi lw'Olubigye naddala mu kitundu eky'Ekawala mu ggombolola y'e Rubaga.
Nza Bukenya Ali, twawabira nema, kooti nebasavinga ebbaluwa yiino, ennaku z'omwezi zaali 13, omwezi oguwedde, nebayita mu kooti bajje bewozeeko, kati ssaawa ya leero bazze okumenya ennyumba z'abantu, mu bumenyi bw'amateeka nga tulina n'olupapula lwa kooti. Wano waliwo pulojekiti ya World Bank, World Bank yakola pulojekiti wano Kawala Zone 2. Era World Bank ensonga zino ezimanyi bulungi, nema yaliwo ng'esayininga ng'abantu abamu basasula abantu.
Ssebuga Asumani. Tuzatuyita ne ku kkooti, ne tugenda ne tutula mu nsonga ezo ne ziggwa. Naye endala baazimenya, tebagamba tebakyaddamu kudda wano tumenya.
Bon, abamu ku bantu abakolera mu kitundu kino bategeeza nti ssente ze baafuna mu nteekateeka y'emiyoga zandibalemu okusasula kuba bizinensi zaabwe zisaanyiziddwawo.
Ampya Senyonga Suleiman, era eyo SACCO president yatugulira ebyuma ebyo, era ezo ssente n'azituwa abalala. SACCO bagyeta Kasubi Parish Carpenters Emyoga SACCO. Tuli babazi, ssente president yazituwa n'ebyuma ye yabitugulira, naye basazeewo babiziike. Basazeewo batumenye batwale butwazi munnange. Allah subhanahu wa ta'ala wakuwa amaanyi abakuwadde buli simu. Tunula ne ku muwala wali e Kampala, haamu aguzimbye. Naye ffe abanaku tetulina kyakugamba, tetulina kyakukola ssebo.